Amazwe nabantu, iKyrgyzstan. Ukuvakashela eKyrgyzstan. IKyrgyzstan izungezwe izintaba ezimbozwe yiqhwa enkabeni ye-Asia, futhi incikene nemingcele yeKazakhstan, iUzbekistan, iTajikistan kanye neChina. Cishe amaphesenti angu-9 alelizwe anezintaba. Indawo ephakeme kunazo zonke okhahlambeni lwaseTian Shan engamamitha angu-7,439 ngaphezu kolwandle, iseKyrgyzstan. Indawo engaba ngamaphesenti amane ingamahlathi. Kuyaphawuleka ukuthi emhlabeni wonke, iKyrgyzstan ingelinye lamazwe anamahlathi amakhulu azimilelayo ezihlahla zamantongomane abizwa ngokuthi ama-walnut. Ukungenisa izihambi nenhlonipho kuyizici ezivamile kubantu baseKyrgyzstan. Esikhundleni sokusebenzisa igama elithi wena lapho kukhulunywa nomuntu omdala, kusetshenziswa indlela enesizotha. Uyasukunyela ezintweni zokuhamba zomphakathi ukuze ahlale, futhi unikwa indawo ehlonipheke kunazo zonke etafuleni. Imindeni ivame ukuba nezingane ezintathu noma ngaphezulu. Indodana encane ivame ukuhlala nabazali bayo, ngisho nalapho isishadile ukuze ibanakekele lapho sebegugile. Amantombazana afundiswa amakhono adingekayo kusukela esemancane ukuze abe amakhosikazi akahle. Lapho eseneminyaka engaba ngu-16 asuke sekulungele ngokuphelele ukunakekela ikhaya. Umakoti unikwa izimpahla zokwaba. Lokhu kuhlanganisa izinto zombhede ezihlukahlukene, izinto zokugqoka kanye nokhaphetha owenziwe ngesandla. Umkhwenyana ukhokhile obolo ngemali nangemfuyo. Emicimbini nasemingcwabeni kuhlatshwa imvu noma ihashi. Inyama iyahlukaniswa ibe izingxenye ezihlukahlukene, futhi ingxenye ngayinye inomuntu eyabelwe yena. Umuntu ngamunye unika inyama ayabelwe kuye ngobudala nangesikhundla. Nakuleli siko, into ehamba phambili inhlonipho. Kube sekudliwa i-beshbamak, okuyisidlo sendawo esidliwa ngezandla. Amazwibela. Inani labantu, 5,776,000. Inhlokodoloba, iBishkek. Izilimi, isiKyrgyz, isiRussia. Umkhiqizo, ukotini, uvolo, igolide, imercury, iuranium. Inkolo, ubuSulumane, amaphesenti angu-80. Sesiphelile isihloko.